Keeps Music. Siki mawe yote ha, miba yote chini. Msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu juu. Atayalinda maisha yako.